Ey.
Robbie Vibe.
Mwisho siku it's me vs me, wewe vs we, takufa mwenyewe is clear. Life ni maumivu ya hisia, maumivu yangu naeka kwenye bars, no tears. Ni behind kupe high pia, aye nyingi kwanza cha kwanza na idea, high dear. Mapenzi na muziki kuchanganya ndo kitu I fear. Rap star, big dreams, gangsta, rhymes now, dig deep. Haters, styles out, big G. Leo na wazika kwa 6 feet. Nimesha hapo brugwa, mizu classify. Wendi ya wehu na jiclassify. Maisha mafupi wacha ni furai. Najikopa sana, sone na jidai. Pumzi why, life I don't want to die. Forever young, never ask me why. Usiniombe chuki ukuna nchekia machoni. Realize. AKA mshindi, AKA winner, AKA nyingi, AKA bingwa, gingwa vigingi. Jumlisha na AKA zangwea zote, AKA mimi. Mziki Juliet, mini Romeo. Styles ni kama mjapan kutoka Tokyo. Imagine inge kwa na chorus nipe obio. Second verse na mungiza obio. Unyama, unyade, undava, umwamba, ubabe. Kuchana si dambi, ukiongelea ushabiki hata Yesu alikuwa na fan base. Hii ni breakdown kwenye internet. Ay. And it goes down when my G's connect. Ulimwengu wa werevu mindo intellect. Oh yeah. Hit the vibe, man.